wentombi necala awusinikanga insizwe ithuba lokweshela
yikhona kanjani intombi singayishelanga ukuthi intombi ngoba thina sesithelelo weshela
kanjani
yikhona kanjani intombi singayishelanga ukuthi intombi qhuma ngoba thina sesithelelo weshela Unandushele jeje we matunda Kofshongu shele ntombi fuga sonde Unandushele jeje we matunda Kofshongu shele ntombi fuga sonde Unandushele jeje we matunda Kofshongu shele ntombi fuga sonde
Velansizwa
Velansizwa Ezokonya ile ntombi Vela sikhawule
Vela nsizwa
Vela nsizwa Ezokonywa Ile ntombi Vela sikhawule
Bayaphoxeka
Bayaphoxeka Abaphathi bezintombi masifunyuka esandleni sabo
Bayaphoxeka
Maya kutunga wapati wezi ntombu masipunyunga sandle nsaba
Uzumshulo
Mantomba sani tfunane mfawetu Mazumba mbabafana
Uzumshulo
Mantomba sani tfunane mfawetu Mazumba mbabafana
Mantomba sani tfunane mfawetu Au ndadhala ngekecha kuziliwa Mantomba sani
Mandombazane mfunane mfawetu Mazumba mbabafana
Siyababona labo
Uzozimbele
semqomeni Uzozindathi
semali
Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzozimbele semqomeni Uzozindathi semali Uzo sindathi se mali
Hayi
Umnandi Kunandi kwela nyetem nabuti